Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ajaratu taratu ko gijan ga fadu hala Mamadou Sama sigu jom nyaadi sakrabe hedibe. Tialaji nyamduji te kamari zongaji mbiyan gawo e menaka gulirde humani le cellal adnan du humpitinu ciagal horgol. Transo Mali hibini dubina hikka jamare bofulbe moti Bamako jewti do kawar mudon yo ele yewter meden on nam parlo. Bangal basket fiide yagol e kawrtal la Coupe du Monde FIFA 2026 jam goule en robe njaltinama di ngudi sabako baruji amen hande kigri aljumaade 28 août 2024 bismillah sakrabe. Le Mali e bi horgol ngol waddi ben gollirde cellal adnar ndu maninde cellal ben yolbere sukabe yawti to ko wawa ko to gawton denno to to gawton le nuku deplacer en de tem ndayon le tem don fufu wonno ben jatti rawan odo jatti ngabbi hika tappo e go on li temadoro e wi ndedo gullirde sabuji di yo raf nyamduji famdo gollu cuudi dogotoro basiji e ko nande mudun lala sha walata infa won ko heben ka do fesango marwa golu e alsisi
to ngande holliti wiide fu kam nyongitibe wonbe gawo kanye menaka buri tampude kanko lamir kabar himme yurmede to gawoto o holliti wiide yimbel wonbe le odo nokku an tampi sande kanye dabaji muden do wayde ndenagu Ibrahim Karakojo kanyu lami kabar dido gulleji
gawo yo nokku to demal watte yimbe o be kanyu en yopi gese mu em sabe rafinde enagu sukabe egube dure jonde mu em garbe so tawti wobbe dombe hore heedere anay mu em ni suddo tororonde mi gondo yimbel kinnotobe kanye pawotobe bedo sukabe e be dokke nyamdu cidi tati nyaloma fu sukabe garobe dombe du analimte
andambe kabaru de enagu kollitidi imadraji kewdi kani wadale de don nokkule yalla heediran habe ton be bifa dido imadraji kebo kuntine hore wajibi kabaru chafaje du yewte yalla ɗum hani firnede dabare docteur Abdoulaye Bafing Traoré andan ɗo kabaru ñaw sukaɓe
jogolal muɗum ka yo hokkude suka o indu tan ka e jokkitade pesugol makko sabi so ñaw heewa san ɓinguel adama ko ñamata ɗum woni ko calɗi muɗum nawtorto yalla ana heɓa yerude imadara du ana han waɗede yalla callal ana darnele région ngaji fa yetto nokkule goɗɗuɗe san
fedde omes nde hollitide ko ɓuuri millioji temeɗe jetti e capanɗe joyyi e ɗiɗi ɓinguel adama kañum gon tampuɓe kabaru heegele afrique kañi asie ndeɗo tongande hollitude leyɗele joyyi goɗɗele fol sahelngel ane leyɗele ɓurɗe fo tampude ɗe leyɗeɗo leyɗele joyyi malli du ana ley hen
sakiraɓe tot hakkillaji mafo du kabaru bango ɓe ɓemaɓe facebook du x ɗum twitter kiɗɗo o ɗum ɓen conseil norvégien pour les réfugiés waɗɗi daliki ñande alaba ƴaɓɓine nde winnoka e août ndenno tialaji ɗi jogui mbiyen ñoguitiɓe leydi ɓurɗe gonɓe ley Mali banggal cellal e mbiyen ñamduji ilan ɓeydoro famu keɗɗono ko awa berti heɓan wiri fo sango marwa galo
yimɓele ñonguitiɓe ujunaji kañi en jogui tiɗallaji wattu joni noon fedde nde ɗumnodirta NRC nde hollitiri wiide le ɗiɗo tiɗallaji caggal hulde basiji tiɗallaji wayde ñamdu du ana ley hen kanko laamiɗo fedde NRC le leydi Mali nde waɗi noddago fewde faabo toɓɓe paaboɓe ɗo yimɓele yalla tampere muɗe ana ɓuyto yimɓele ñonguitiɓe jeyaɓe le leydi Burkina Faso wonɓe le leydi Mali ndi ñalawma hande ɗo yaafa ujunaji temedere e capanɗe jetti ɓinguel adama uynayi nogay ɗi fo ana ley laamu koro ɓeɗo yimɓele wakkandeɓe landade ɓe ceediki yesso fedde NRC ɓe mbi koɓe jogui fo ɓe joppi caggal mabɓe dow hulande yonkiji mabɓe fedde NRC nde holliti wiide yimɓele wonɓe lekkire duuji ɗi silmimɓeɓe hewɓe kokkiɓe nokkule ɗoɓe kani remde ka ɗum fo ɗum heƴata ndeɗo fedde ONG ɓeydi le hen wiide ko ɓeɗo ñonguitiɓe tawtat toon yimɓele woɓɓe gala boɗe ɓe ɗum ɓeydan tampere muɗum hen tan
état major général armée Mali holti wiide men ite jatte jamma noga ɗiɗi août nde ko warta sappo yo kerus en to bankastun ɓerari ɗum ɗum ɗo ɓen gujoɓe dabaji ɗum ɓen nokkum en yitama nde fa hande ɓeɗan wiide men bonandaji fewre jamaa civil en ana waɗa jatle région ngaji uddu Mali kamko Ibrahima Kilou Magabo keɓene keɓen fastango Alde Cissé
le neɗo tongande armée leydi amen ndi holliti wiide waɗi ɗiɗo immadaraji caggal ko yimɓel gomɓe laamu bankas humpintini ɗum en bangal guykaji dabaji mata le nokku o ɓeɗo yimɓele joguiɓe marfe ɗe ribama fa yaade kerol hakkude amen e leydi wondi diworɗe mabɓe ɗe ɓe nawtiri soɓe mbari ɓeɗo terroriste en nan holitiri wiide faham état major général des armées lugagol gaɗagol le nokku o latke sababu ɓantuɗe dabaji ko ɓeɗo yimɓel wujjiti e hokkitide ɗum en jeyɓe ɗum non holitiri wiide faham communiqué o état major général des armées holiti wiide guykaji dabaji yo hunde ko terroriste en ɓe nawtorto hande fa heɓa jawdi ɗiɗo dabaji ɗiɓe gujjata ɗiɓe
yaha men jeya dum ile lumoji leede godde battide leede amendi so don dubbe tike durobe joyom kanyu en du warama alalbare nogo e go lewru uto hitan 2024 li hipangol ngadangol fewde e gelle de binodirta gama kanye balagina anale commune kani bonson le cercle bankas nana laji ke ban irtoni ka holti wiide dabaji gondi le onde nokku fu wujitaama kanyu dum
bangal pide mbien yagule fiba 2026 so meskiston mexicton mbien leydi malindi fiama wonande corodi sud chapande jitti e jeddi mbien chapande jogum e tatti denno dum do yoni be yeltinama e le pide de denno kanko drissa nyono dunke kabaru ballo kabaru mbien yewtere sembe caldi ha memi sababuji di do mbien tiraji di kebi mbien jagable rewbe handu kalifa gota kedo fayto ngal alcc
c'est contre performance c'est ce
way di mabbe hewure ngalu ele dedo pide ana holita faham wi bedo ngadobe basket rewbe lidi amendi an hani ko tinno faam pidi mabbe de wana ko newi basket yo hunde adawawi na do awawa subagol kanko umaru sidi yaya fa lato ikintino bedo pyobe basket aniya mudum yo sabi ko olati cili jeddi jukondirdi champion d'afrique rafi hebugol mabbe ngalu re dedo pide do an wawi famirede hono be kaybaka yurto direction kando humanade be o so min jibbe fa bedo yimbel kany en ka heba ngalu ele ko warta ko wajibi kina jonka minaro yare leydi sel tewtoyde piobe basket jabe ne lidi amendi fa wara tawta bedo
yene pour venir renforcer
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e leede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre medde on nampal handana meme hal ben duubi nay transition nyande sapo jetti otto woni do dido duubi nay hibbe denno yimbe le gonbe to bamako muti boflobe holti wiide beltin ko golla ko bangal denna go kay do en jibu habo jibu jawdi ndar golla yimbe transition be faandi tinade watanda hakilo himmeji be leedindi asra jarabe kan dum kedda fastango alcc
je suis de boflobe 4 ans
min boflobe do gommi tobbe yogaji wontum de bammi sifade de mudum wiide laamu hakkundejo oka de duubi naydi hebi lawol lehem denagu o anahem lam hakkundejo o duubi nay ko wadi ko wawa wiyede ana moddi na du modja de lam hakkundejo o kana wawi wiyede wonko hebaale mudum ko bunnata berne tiddalaji ibe kani hunchande hoorana heewi san mangal denagu be darani ke dum dum fayso rafi denagu o kana heddi faham tobere arandereere mo bawmi wiyede bunni bernam sanne ni woni armi lid amendi hebi kabbe kewde dido bal mudum du woni gouvernement o ana wondi wadde imadara ko wayi fa haba jibu jawdi kan yuruku yuruku wonde matere le lendi be narda be fa hamdu be tinno ele ondo imadara
gérer la corruption là
bangale moddi e kabaru amen dedo yontere kedana ko salisi su kabane do fastango alcisi
mi puddan kabaruji kibude sembele yontere de ele kaltidal hakune sud ministre kumane do challal kan nanchidobe kabaruji di bangal nyawmo be noddirta variole du singe nadu mpox fana mudum yo humpintinde yimbel nanchinobe kabaruji di edo sifa nyaw o kan edu honobe bay wadde yalla e be deno iude mako andine tandu wiide faham nyaw o ka natale lidi amendi tafum chudi le college chrétien em waran uttide hitane hikka doni 2024-2025 so min jari faham yaso le kabaruji amendi mi kalam hala natugol ndiyam matangol le lendi ele mangal mudufu region aji kewdi hono mutti kan e sam natugol ndiyam fa jabbito mayengo wadi to bonanda san gollirgal modo kumani do ndiyam le lendi amendi di woni hydraulique narti jamarnde ka rento min timiran dido kabaruji halde hala timmode sart ndokado yimbel jinnobe latade ikintinobe jagabule em lendi amendi fa jina kayta mu endi de hakune bedo yimbel ju imbe kaytaaji mu emma ana malinkobe sappo
teddi fayde sagal bo pa video katena ko wajjo hande mi tantano satu tadi bangal mbien whatsapp numero 1 15 99 16 19 bangal bembo mangal ana wodi kay dun facebook kuno foni yo 37321 mer non ka famdi fu goddi noga tan tawre le telephone jom do sare yotere medo magazine yotar meden magazine yu kabaru ben kebe di jobi duddu ben gollirde de je galleji den ko buri hewde ta kam limali de do gollirde de boyata gollude won yototan fuf saman ben dunke kebe holti wiide ko buri hewde yu kabaru rof jogola ben almusaddaji di ben kambe dunke kabaru ne da holti wiide kabaru yoti allahji holare den ko alcisse won ko hebe ne kedda na fosango min e sita sidi yo en kirejam dama ko don lekkede leydi ndi deedo gulirde galleji di mata masami adnaaru bangal jaagu su transport ma dun usine ngaji di be di mari bama ko do na micito fa hande inde yogaje majje fadde de yegitere
takura sila yo neddo goddo inde non leydi malno gagnol man handen inde mako hatlan kassin sada jallo kayndu yo commerçant modo na aran yo inde ga giddo sami ko majji fatar kassin nimaga ni luwo mangongo di kullejo welta welta nino sabe homo fu e nyalane mudun bamadu simaga sumatra benin ko kayndu jo inde goddo na aran sa jeewi luxe botte ko noddirte Boubacar Keita kayndu jo inde no fatade manala kuma be fe goddo en inde ma hatlan kassin fatar majji sempara ka en nimaga be fu sami do wawa hiddrade watti fu inde wotere liddi gulleji
dum sabi do gullirde galleji di na kebati alaji dum ko en nedda ko mi hala sababuji kewdi e wi docteur Baye Jakite ko dum ke nedda ko jogala de do gullirde tiagal yobugol golle madun mayde jomum yata tiagal kolare
pour book jakuta ko hele leedi mallin be misal tan be hollata sa yoga mebbe ana gollide e bala kewde suudide ko jamaare anda sa ye horebe di entreprise ngaji so adfa be sami tan suka be waro be lumtabe be wawata fiide dabriji golle e bala e babram en gollidata aran sa ko hemebe maw itide kalsi yalla golle mebbe ana yirimina dongo sabato samgo entreprise ngaji mebbe di
va disparaître
do halaji di gondini professeur Madou Cissé odo dunke kebe cultivide de do gulude chamde de ko buri hewde do sabi jogola sariaji e kanya dun jigu jawdi
ce sont des entreprises
sa yewi do tatol sari nandal mudun di entreprise ko hemudun wana sem san sabti entreprise ngaji atan wana bobde darade hore mudun fatare Moussa Kadi bitata hakkun kamaka e bale ko faabdo be golleji mebbe dongo sabi minta kidalaji mawdi di di gollal entreprise ngaji tatbel mudun sa ele leedi mallin yurku yurka ko an jogi sem san
l'aspect de la corruption
tama tipu gollo de do gulirde de na mata ele kebal leedi ndi kanko dunke kebal docteur Lamine Keita cultivide tialaji di jogi de do gulirde de wata fi hello e yirwere kebal leedi ndi sabi e wi makko toni gulirde wotere sami wonde irwan
ce secteur
entreprise jeyado li inde galle ana tiidi gollal mudum huntina hore sabe homa fu a tawan hakkili mudum gollidita dum sabe binta hannen ko heedi entreprise an ya samne fortade mudum ko kess majji kasi
création nouvelle
ana wodi gollirde ndirwoje foccagal yopugol golle jomu yo hononi halatu dem debbo horejo gollirde nyamduji ko nande mudum bamako do tialaji kewde tawere fuf o do kaabo debbo o wawi yirunde ndado gollirde ndongu inni ko
la gestion
entreprise wala hono kals watete mudum tan gaan hasngini jaatedu netto jun sobe tawe an heba golleji di entreprise du ans nato sabe dum hunjina hore sabe yimbe yogabe so adifa halfinama di entreprise ngaji ana tiidi golle mudum jokkina fa heba jotan balla ko
beedade dido tilaji rafi holare mijo nibo do nokko aniya bamde ngedu yoga e le gollirande mulande gote e kureji kadul kabaru rewbe hewbe yu sababu tikku gollo de do gollirde galle de wi kanko netto sariya o kedanna amru
je pense que
ce sont les gens qui ont été faits pour 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 les
grand
bangi goddo dun kambe sociologue be kanyi dun dunke en kabaru kebe cultivide ko buri hewde ngurdam ko buri hewde duube ngurdam gollirde limali yawtata sappu